gitondo cyo kuri wa kane Miss Nshuti Muheto Divine yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho yagiye kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo yagejejwe ku rukiko mbere y'uko amasaha asanzwe y'akazi atangira ku buryo itangazamakuru ryahageze yamaze kugezwa mu cyumba cy'urukiko iburanisha ritangiye ijambo rya mbere umucamanza yabwiye abari bahari nuko bibujijwe gufata amajwi n'amafoto abanyamakuru benshi cyane cyane abakorera ku mbuga nkoranyambaga bari mu kibuga cy'urukiko bategereje ko yasohoka bakabasha kumufata ifoto ubushinjacyaha burega Miss Muheto Divine byaha bitatu icyo gutwara yasinze kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga afite icyo kwangiza ibikorwa remezo ndetse akanagerageza guhunga ubushinjacyaha bwavuze ko ibi byaha Miss Muheto Divine yabikoreye mu karere ka Kicukiro ubwo yari avuye mu kabari yanyuye ibisindisha birenze urugero umushinjacyaha yavuze ko bamusanzemo ibisindisha mu mubiri we bingana na 4.00 kandi umuntu muzima yemerewe 0.80 twashatse kumenya icyo ibi bipimo bivuze twegera umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gupima ibimenyetso bya gihanga Dr. Charles Karangwa
iyo bagusinye kwa muganga cyangwa muri za laboratoire zabugenewe bagasaba ufite 0 bavuga ko nta rukoro wafashe iyo wapimye ku bice 0.2% bayita ko ari igipimo cya ingano ya alcohol ituma umuntu nta na kimwe yakwangiza ahubwo ashobora kumva amerewe neza iyo agizamutse akagera kuri ku bice 0.5% ya ingano ya alcohol mu maraso umuntu atangira gutakaza kugira tension ndetse agatangira ko atashobora kuba yakwikontrola none yageze kuri ibice 0.8% aho rero ni ahandi noneho no gutwara imodoka udashobora kwatwara none iyo bigeze kuri ku bice 1% cyangwa 10% ni ukuvuga 0.2% ni ukuvuga ushobora no gukora n'amahano ndetse no gutekereza kwawe biba byagabanutse cyane iyo ugeze ku bice 15% rero ubwo ni 0.15% aho nta handi umuntu azinywa akaruka akagira isesemi ndetse akagenda agandabirana none iyo ugeze ku bice 40% ni ukuvuga ni 0.40% aho ho umuntu ashobora no kujya muri koma ndetse akaba yapfa
ubushinjacyaha buvuga ko muri iyi mpanuka hangiritse poto y'amashanyarazi ndetse n'umukindo ku muhanda ubushinjacyaha bwanagaragaje ko Muheto yahise atoroka ubutabera bubishingiye ko aho yakoreye impanuka umupolisi wo mu muhanda yahageze undi yavuye ko yaje kuhagaruka aje gushaka telefoni ye yari yasize mu modoka Muheto yahawe ijambo avuga mu ijwi rito cyane ko yemera ibyaha bibiri muri bitatu aregwa yagaragaraga areba imbere gusa avuga ijwi rito ryumvikana nk'irimo ubwoba Muheto yasubije yemera ibyashinjwa uretse icyo gutoroka nk'uko ubushinjacyaha bubivuga yagaragarije urukiko ko icyaha cyo gutoroka atacyemera kuko yavuye aho yakoreye impanuka abona arimo gushungerwa n'abantu benshi akigirayo ngo batamugirira nabi yongeyeho ko abonye umupolisi ageze aho yakoreye impanuka yahise agaruka abunganira Nyampinga w'u Rwanda Muheto uko ari batatu bahawe ijambo bagaragaza ko umukiriya wabo yemera ibyaha bibiri muri bitatu kandi akabisabira imbabazi akavuga kandi ko atigeze agora inzego z'ubugenzacyaha mu gihe cy'ibazwa ubushinjacyaha bwasabiye Muheto gufunga umwaka umwe n'amezi 8 n'ihazabu 2020 abanyamategeko bamwunganira basabye urukiko kurekura umukiriya wabo kuko n'abandi bakora ibyaha byo gutwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha badafungwa ahubwo batanga amande Muheto ubwe yumvikanye mu ijwi rito asaba urukiko kumubabarira ndetse yongeraho ko iminsi 11 amaze afunze yakuyemo isomo rikomeye Nyampinga Muheto yafashwe tariki ya 20 z'uku kwezi ariko polisi bitangaza bwa mbere tariki ya 29 z'uku kwezi ifungwa rye ryavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga hari n'ababiciyemo umugani bati ubwiza bw'umukobwa umugezi bwama ariko ubwenge bwe nibwo bugena iminsi azahamara undi yagize ati nibamuhe igihano gisubitse Muheto yishyure ibyo yangije kandi bamwihanangirize ntazasubire gutwara imodoka nta burenganzira abandi bati ibyo ababyiza mukoresheje n'imirimo rusange yabera urugero urungano undi yagize ati nge numva kubera ubucucike bugaragara mu magororero yacu ndetse no muri kasho za polisi wakoze icyaha kitabangamiye umudendezo w'igihugu ndetse n'abanyarwanda muri rusange yajya acibwa manda gataha Muheto Divine afite imyaka 21 y'amavuko amaze iminsi 11 afunzwe kuva afashwe yagumishijwe muri kasho za polisi. Urubanza rwe ruzasomwa tariki ya 6 z'ukwezi kwa 11 9 za kumanywa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.